spoken a lot.
Bwana amenena mengi
about the coming of the Messiah.
Juu ya kuja kwake Masia.
The clock of God Almighty.
Saa ya Mungu mkuu mwenyezi.
1 minute to midnight.
Saa sita za usiku kasoro dakika moja.
What does that tell you?
Je, hiyo inakuambia nini?
The Bible says.
Biblia inasema.
At the midnight hour.
Saa sita za usiku.
The chief bridegroom will come for the church.
Bwana arusi mkuu atalijia kanisa.
That means.
Hiyo inamaanisha.
The old day is over.
Siku ya kale imekwisha.
And the new day has come.
Na siku mpya imekuja.
We cannot be in any more the behavior of the old day.
Hatuwezi kuwa mara tena katika tabia za siku ya kale.
The love of money of the old day.
Kupenda pesa kwa siku ya kale.
The sexual sin of the old day.
Dhambi za ngono za siku ya kale.
Let us wear the new day.
Wacha tukavalia siku mpya.
So we may be ready.
Ili ya kwamba tukawe tayari.
The new day is a day of glory.
Siku mpya ni siku ya utukufu.
The day of light.
Siku ya nuru.
You are children of light.
Ninyi ni wana wa nuru.
And the day of the light has come.
Nayo siku ya nuru imekuja.
And the morning glory, the midnight glory, morning glory is here.
Na utukufu wa asubuhi, utukufu wa saa sita za usiku uko hapa.
Prepare for the wedding of the lamb.
Jiandaeni kwa ajili ya arusi ya mwana kondoo.
Time is over.
Wakati umekwisha.
The Bible says.
Biblia inasema.
In 1 Corinthians.
Katika Wakorintho wa kwanza.
Chapter 15.
Mlango wa 15.
Verse 50.
Mustari wa 50.
To 56.
Hadi wa 56.
That the flesh and blood.
Ya kwamba mwili na damu.
Cannot inherit.
Haviwezi kuridhi.
The kingdom of God.
Ufalme wa Mungu.
And yet the church here.
Na ili hali kanisa hapa.
You have been in the flesh and blood.
Mumekua katika mwili na damu.
You joined politics.
Mukaingia katika siasa.
You did things that ashamed God.
Mukafanya vitu vilivyo mwaibisha Mungu.
The church.
Kanisa.
For a long time.
Kwa muda mrefu.
You have not preached the blood of Jesus.
Hamjahubiri damu ya Yesu.
The church.
Kanisa.
For a long time.
Kwa muda mrefu.
You have been in corruption.
Mumekuwa katika ufisadi.
Many of you are in your traditions.
Wengi wenu bado muko katika tamaduni zenu.
Inheriting wives.
Mukiwaridhi wanawake.
In your churches.
Katika makanisa yenu.
You dance ndombolo ya Yesu.
Munacheza ndombolo ya Yesu.
In your churches.
Katika makanisa yenu.
There is sexual sin.
Kuna dhambi za ngono.
In your churches.
Katika makanisa yenu.
The false prophets are reigning.
Manabii wa uongo wanatawala.
But I'm here to announce.
Lakini niko hapa kuwatangazieni.
That time is over.
Ya kwamba wakati umekwisha.
For the false prophets.
Kwa manabii wa uongo.
Time has come.
Wakati umekuja.
For worshiping God.
Kwa kumwabudu Mungu.
In the spirit and in the truth.
Katika roho na katika kweli.
Time has come.
Wakati umekuja.
When the window of heaven is open.
Wakati dirisha la mbinguni liko wazi.
That there may be a bride of Christ.
Ya kwamba kuwepo na biarusi wa Kristo.
In the book of Exodus.
Katika kitabu cha Kutoka.
Chapter 12.
Mlango wa 12.
He prepared Israel.
Aliwaandaa Israeli.
For the midnight hour.
Kwa ajili ya saa sita za usiku.
And he called them.
Na akawaambia.
When it comes to the midnight hour.
Ya kwamba itakapofika saa sita za usiku.
Remove the yeast from the bread.
Mukaondoe chachu toka kwa mkate.
No more corruption.
Hakuna tena ufisadi.
And there's so much yeast in the bread you teach here.
Na kuna chachu nyingi zaidi katika mkate mnaofundisha hapa.
And he said,
na akasema.
When it comes the midnight hour.
Ikifika saa sita za usiku.
Only the blood of the lamb.
Ni damu ya mwanakondoo peke yake.
Is important.
Ina maana.
When I see the blood of the lamb.
Nitakapoiona damu ya mwanakondoo.
I will save the church.
Nitaliokoa kanisa.
Time is over.
Wakati umekwisha.
The lamb of God.
Mwanakondoo wa Mungu.
Is coming for the church.
Analijia kanisa.
Time is over.
Wakati. wakati umekwisha.
We cannot continue in the sin of the old.
Hatuwezi kuendelea katika dhambi za kale.
Purify your lives.
Takaseni maisha yenu.
Walk in righteousness.
Tembeeni katika uhaki.
If you have more than enough food.
Ikiwa una chakula cha zaidi.
Give to someone who doesn't have.
Musaidie mtu yule asiyekuwa nacho.
If you have two tunics.
Ikiwa una mavazi mawili.
Give to one who doesn't have.
Mpatie mmoja asiyekuwa nayo.
Let us be in righteousness.
Wacha tukawe katika uhaki.
The Bible says.
Biblia inasema.
No one knows the day.
Hakuna mtu ajuaye siku.
Even the hour.
Hata saa.
When the Son of Man will come.
Wakati mwana wa Adamu atakuja.
So we need to be ready.
Kwa hivyo tunahitajika kuwa tayari.
At all times.
Katika wakati wote.
Because any moment.
Kwa sababu wakati wowote.
The Messiah.
Masia.
Will come for the church.
Atalijia kanisa.
You did not become a Christian.
Haukufanyika mkristo.
That you may miss the wedding of the Lamb.
Ya kwamba ukaikose harusi ya mwana kondoo.
It will be a shame.
Itakuwa aibu.
You became a Christian. That you may see the kingdom of God.
Ulifanyika mkristo ya kwamba na ukauone ufalme wa Mungu.
Listen to me.
Nisikizeni.
Revelation 19.
Ufunuo 19.
Verses 6 to 9.
Mstari wa 6 hadi wa 9.
He talks about the wedding of the Lamb.
Anazungumza juu ya arusi ya mwanakondoo.
And he says.
Na anasema.
When it comes to the wedding of the Lamb.
Inapofikia arusi ya mwanakondoo.
There is a big felicitation in heaven.
Kuna furaha kubwa kabisa juu mbinguni.
There is a big jubilation in heaven.
Kuna kusherekea kukubwa sana juu mbinguni.
There is a big celebration in heaven.
Kuna kusherekea kukubwa zaidi juu mbinguni.
It is as though.
Ni kana kwamba.
Heaven comes to a stop.
Mbingu inafikia kikomo.
That means.
Hiyo inamaanisha.
The day of the wedding of the Lamb.
Ya kwamba siku ya arusi ya mwanakondoo.
Is the most important day.
Ndiyo siku ya muhimu zaidi.
In the calendar of God in heaven.
Katika kalenda ya Mungu mbinguni.
But the church belongs to heaven.
Lakini kanisa ni la mbinguni.
The church belongs to God.
Kanisa ni la Mungu.
That means even you.
Hiyo inamaanisha kwamba hata nanyi.
The day of the wedding of the Lamb of God.
Siku ya arusi ya mwanakondoo wa Mungu.
Should be.
Inapaswa iwe.
The most important day.
Siku ya muhimu zaidi.
In your life.
Katika maisha yenu.
As the church.
Kama kanisa.
But if it is important.
Lakini ikiwa ni ya muhimu.
Then you have to prepare.
Basi ni lazima mkajiandae.
How do you prepare?
Lakini je, mutajiandaa kwa namna gani?
In repentance.
Katika toba.
And turning away from sin.
Na kugeuka kutoka kwa dhambi.
Revelation 19 verse 8.
Ufunuo 19 mstari wa 8.
He says fine linen.
Anasema kitani nzuri.
Bright and clean.
Ingarayo na safi.
Was given to the church to wear.
Ilipeanwa kwa kanisa likavae.
That is the holiness of the church.
Huo ndio utakatifu wa kanisa.
Time is over.
Wakati umekwisha.
Let us prepare the fine linen.
Wacha tukaandae kitani nzuri.
Listen pastors.
Sikizeni wachungaji.
Turn away from the love of money.
Geukeni kutoka kwa upendo wa pesa.
Turn away from the love of the world.
Geukeni kutoka kwa kupenda ulimwengu.
Return to the love of Christ.
Rudieni upendo wa Kristo.
The service of the Lord.
Ibada ya Bwana.
Listen to me, precious people.
Nisikizeni watu wa dhamani.
Return the church to Jesus.
Rudisheni kanisa kwa Yesu.
The other religions.
Yale madini mengine.
They want to receive Jesus.
Wanataka kumpokea Yesu.
But you have been locking the door.
Lakini mumekuwa mkiufunga mlango.
You preach a gospel.
Munahubiri injili.
That even them when they watch.
Ya kwamba hata wao wakitazama.
They say that God I don't want.
Wanasema Mungu huyo simtaki.
Watch out church.
Chunga kanisa.
When he goes to the street corners.
Anapoenda katika pembe za mitaa.
He will find the bride of Christ.
Atampata bi arusi wa Kristo.
Be careful.
Chungeni.
Time has come.
Wakati umekuja.
For you to re-examine yourselves.
Kwenu ninyi kujichunguza upya.
The students.
Wanafunzi.
I love you with the love of Christ.
Na wapenda kwa upendo wa Kristo.
Time has come.
Wakati umekuja.
For you to re- re-examine yourselves.
Kwenu ninyi kujichunguza upya.
And ask.
Na kuuliza.
How have I walked?
Je, nimetembea namna gani?
Is there anything in my life?
Je, kuna kitu chochote katika maisha yangu?
That is yeast unto the Lord.
Ambacho ni chachu kwa Bwana?
Yeast before the Lord.
Chachu mbele za Bwana.
And then you throw it away.
Na kisha ukitupe nje.
I can share with you.
Ninaweza kushiriki pamoja nanyi?
There is nothing.
Hakuna chochote.
Worthy.
Kinachostahili.
Enough.
Vya kutosha.
To stop you from giving your life to Jesus.
Cha kukuzuia usimpe Yesu maisha yako.
However valuable.
Hata kama ni cha dhamani namna gani.
Repent.
Tubuni.
The kingdom of God is near.
Kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia.
And return to holiness.
Na mkarudia utakatifu.
For without holiness.
Kwa maana pasipo utakatifu.
No man will see the Lord.
Hakuna mtu atakaye muona Bwana.